Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
Maga mizo levo yake zinaga na vazi kwenye moyo wake. Yaleze maga nizijipe tabu nizijisumbue mfanye kama ndoto. Ayo, 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 tu anaitaga mapenzi. Ayo, 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 kama ukipenda usibobe no tumia. Na bingwa nazio ya kuvamia. Mwenzenu mimi changu kipenzi bia. Liacha ushenzi kutwa kushililia. Ay, nazaga hila, kipata ndo nsagedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka bwila. Ay, nazaga hila, kipata ndo nsagedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka bwila. Bano nizaga hivisha megi yao, nitamposti lini. Bado atangoja sana, walo nitongoza kana uliza hivijibu nilini. Bado atangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana. Wapo, 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 wapo. Kuna watu na mejeto. Wapo, 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 wapo. Kipindi kila una nyingi shida walikupa moyo usichoke utashinda. Leo umejipata nasema una vimba. Avina muda uli usisha numba. Kuna watu wana roza korosho. Uleje kuku wa wale kikosho. Watafuzika na mawe kokoto. Na simiti wasieke kidogo. Ndo mambo ayo ya waja. Mabaya ndo wana ya waja. Mengine yako nyamaza. Weza limumbe Mungu Baba. Watu anagira, wanawaza we kwa majila. Mpera mpira, watazubiri watangojira. Wanaulizana ile dawa lo tumejafika unini. Bado watangoja sana. Wanosubiri nifendwa je wacheke kaburini. Bado watangoja sana. Watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado watangoja sana. Watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado watangoja sana.
Superstars Entertainment.
Chakua utaishi nyanya ukikambali. Wapi ni kupeleke. Najua utakula wali mandiswari. Ama nizi matoke. Utasonga matuta abuja. Ama lile pozi la mawigi. Popote ukitaka ntakuja. Tunyo vitu tamurikirigi. Nara nara. Mzungu msomali huyu ni chotara. Najihisi sukari ni kindara. Amenipumbaza. Su 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 su. Chocolate kala, kiuno na kitari kote karakara. Kutu anatafakari niki mkwala. Akini tawala washa washa masala. Tanili waza hey. Masala le hey. Cheki alivo shun. Hamejaza kamini na rangi tana shadun. Umesimama wim au napiga kun. Unavolisu kumajimbi ditakudon. Yeah, allow me to be your boyfriend. Nataka ni kumariwe. Tena inapofika weekend. Nikubebe kwa gari wewe. Nara nara. Mzungu msomali huyu ni chotara. Najihisi sukari ni kindara. Amenipumbaza. Su 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 su. Chocolate kala. Kiuno na kitari kote karakara. Kutu anatafakari ni kimkwala. Akini tawala washa washa masala. Tanili waza hey. Masala le hey. Huyu mtoto bwana. Anavingi vitishio. Masala
yeah. DJ Bunduki
hey. Kiuno kama nyoka nyoka. Ukitembea unanita. Lifetime sugar. Utamu unaninogesha. Songa nishike kiuno. Bina nivunje ungo. Niteme mate kwa shimo. Chezo wache maringo. Buru dani kipango. Ujuso nao nipemo. kama ho unanibeba mijuju nataka sana kushika mo ongeza ni bebe juju
one time dance to the lingo two times azonto three times shake your bum bum body dance ya kuhalingo
baby cheza na wimbo
kila bad man kwenye singo
baby ni pera
body dance ya kuhalingo
unavyonyonga da kila bad man mina kufaga natamani sana mikukupara natamani kuku
girl you drive me crazy unavyocheza chini kiuno chako kama feni songa upate mpini girl you drive me crazy unavyocheza chini kiuno chako kama feni songa upate mpini
mama amina fatuma oh unanibeba mijuju nataka sana kushikamo ongeza ni bebe juju
one time dance to the limbo two times azonto three times shake your bum bum body dance ya kuhalingo
baby cheza na wimbo
kila bad man kwenye singo
baby ni pera
body dance ya kuhalingo
Asali yangu ramba ni malize kibuyu wangu wanani ni mumunye mini wako mabuyu
usinitenge kwenye msoto kwenye joto nifute jasho nibembeleze kama mtoto
uilinde hadhi yangu
wenye usta achana nao tumejenga kuta ya kutengana nao wenye usta achana nao tumejenga kuta tausi wangu
wapeke
oh
wapeke
kipenda roho
wapeke
hey yeah
wapeke
tausi wangu
wapeke
oh
wapeke
kipenda roho
wapeke
ah yeah yeah
wapeke
Tumeuzima siwezi kwenda kwingine Tumekula yamini, mimi na wewe Minifugo, minifanya dondocha, siwezi dondoka, umenishikilia Mapenzi tamtu unanipa, naburudika, nafarijika mama Wenye usta, achana nao Tumejenga kuta, ya kutengana nao Wenye usta Chana nao, tumejenga kuta, yeah, 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 yeah. Tausi wangu,
wapeke,
oh, wapeke, kipenda roho,
wapeke,
Sultan, it's DJ Bunduki.
Tiza vino ori, nungo maramame, jotem, ayaya. Siji kwenye shimo, penzile tuliza, menta blem. Like father, like son, kuzubambo zijali kwetu 001 Oh na na na, kipi ya kiweze gan Niko ready, niko baby, kipiki kwa jiran Noku kwenu marekani, kuna mabisho Mana kila mwana dada na nichekea Hope they don't understand, they never know Wasije wakakirewa, tunachongea Baby girl, live under your mean Africa Kireme, jeji, daina, katalika Ukiwona masai kuruka ruka Usishangae soya Maba ya kimombo mtoto weni chombo Bingiri bingiri jikunje kama kamongo Webu lifungue fundo nilifungue fumbo Fabu kiti mabu mumbu koleza midundo Nyundo Chora jina langu jimbi
Chora
Check out KO right now Come on
Now kamisha na gundi
Chora Made in Mombasa Mombasa Island
Chora
Chora Chora Chora Music
Chora
K.O. come on, alongside Femi One, playing right here live, the street vibe, say what,
yeah.
Niko pwani, ndio mwana penzi limefua dafu. Busumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, junasikia raha tu. Na kufeel vile wong ni feel, I say kike mestini real na siyo the same. Ata after hizi do makiki na fame. Jua mapenzi yangu kwako bado game game. East to coast na mahaba ni ya 01. Femi one diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusari. White dress kandia beach tukimare. Nukipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta, story my boo. Hini one love, baby hakuna mapart two. Jina yako nimechora kwa roho kitatu.
Jina langu jimbi
chora.
Ebu tandike moyoni
chora.
Na ukamishen na gundi
chora.
Kuzikunyo tenda toni
chora.
Chora jina langu jimbi
chora.
Ebu yandike moyoni
chora.
Jena ukamishen na gundi
chora.
Kuzikunyo tenda toni.
Aya
Masa Guti
DJ Banduki.
Malkia Fali Pupa, Wakoni Medata, Sura Changa Changa, Gosia Bokobata, Shepunta Lisia Sanga, Yani Swadata, Mama, Wango Boyo, Taupele Kaputa,
Jaku Bosa,
Signora Mia Mo. My mama sita
Sababu come closer
Katoto bisi kuti kuti
Ale
Madwiti twiti Kamejazi ya katikati
Ale
Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale
Madwiti twiti Speedy me ya misifungi breki
Ale
Tuki chiki chiki We mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
Basi ongeza machonjo Leo taratibu misi na garaka Mpaka majogo I love the way got it from me daddy
You turn me on me oh oh oh
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandi gondingo oh oh oh
Niko gele kamsumari
Kwa nyundo ya kome oh oh oh
Nisukushika usukani
drive me loco oh
Katoto bisi kuti kuti
Ale
Madwiti twiti Kamejazi ya katikati
Ale
Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale
Madwiti twiti Speedy me ya misifungi breki
Ale
Tuki chiki chiki Hey mama
Pepepe Pepepe
Pepepe Pepepe
Pepepe
Pepepe
DJ Banduki
Kobi nani kauna ni fail Yeah Way that you look at me, ni fail. Uh-huh. Go me na ni kauna ni fail. Uh-huh. Way that you look at me, ni fail. Me say, nation killer. Oh, you be fine, I'm a fashion killer. Oh, who? Freak and zima. When them know me love a battle killer. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba, tu kwa kisogo. Wani pa mahandam na zion dogo. Oh na na na, yeah. You colleague so, a colleague dogo. Why so me number? What is dogo? One from my hand, I'm not your dogo. Oh na 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 na. What I so my number? What I so my number? Uh-huh. What I so my number? What I so my number? They say you so too much, too smart. Too fun to bear with me. Baby, you so romantic. Nasi to kocha kama vile na niye. Anji ana data na se. Recha na nanda kuloga na. Angwe uniriche mimi. Ambire na mbanda isoma. Nation killer. Oh, you be fine, I'm a fashion killer. Oh, who? Freak and zima. One them know me love a battle killer. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba, tu kwa kisogo. Wani pa mahanjam na zion dogo. Oh na na na, yeah. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba, tu kwa kisogo. Wani pa mahanjam na zion dogo. Oh na 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 na. What I saw my number.
Jisikia pepo limepanda. Leo magetoni walale wanga. Wanangu mezuka imepanda. Najisikia ni ya Meru wanda. Najisikia nkajenge kibanda. Kauze majembe na mapanga. Jwi nikalewe. Tafeti mama nilelewe. Najisikia nipige kelele. Najisikia sipa welewele. Najisikia nkazirike. Najisikia nicheke. Najisikia ni Najiona mwenze nuka maizi prekisi nakata Najiona mwenze nuka mani najini makata Najisikia ningo we mabati nyumba ipaki wazi nilale nikisi mama Na waza bosi ya nifute kazi nifunjie nazi ya tembe uchi mchana Na nyumba ni onge inunue gari nikagonge Sijui ni uze makonge au mi mwenyewe ni jiroge Na wazani mdongoze mama mkwe Pande goro pande nijeruse Au bari nikajitupe Sijui nizima meni inuke Najisikia nkasirike, najisikia nicheke Najisikia ni jisikia ni Najisikia nkasirike, najisikia nicheke Najisikia ni ni Ya mamuzenu na mapepo, 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 mapepo Mwenzenu na mapepo, 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 mapepo
DJ Bunduki
Toto si toto meiva Simple and fresh barida Sisemi visango mishinda But kuna venye babe unachachisha Wana kula na macho from a distance Minenge ya kos na kula easter Girls too hot for assistance So kali kiwa moto wa shashisha Mwanyeshe mara pili siyo kismet Mwanyeshe vile haka ina victims Some been taken at the rehab Kumbe wendo liko the addiction This fine girl like on the wisdom Nilidhani yeni wa kanisa Alimpia gift bila reason Butu nilipati wa permission This fine girl anani TikTok How do I say na nimaliza Alimpia kiss bila reason Butu nilipati wa permission Toto si toto meiva Simple and fresh barida Sisemi visango mishinda Kuna venye baby unachachisha Toto si toto meiva Simple and fresh barida Sisemi visango mishinda But kuna venye babe unachachisha
Naingia club hivi na watu wako busy Na sisi ni magangsta easy Tumejihami na masidi Kavukavu wakuna kuna STD Totos ni ma VIP Mina madem paka DIE Sio DRC Sipaki mkongo hii ni MIC Napokea hongo Toko high kama nmenusia mondo Nosa perfume atunukii shombo Watu wakobuyo na nukia gongo Napata dem na mteki swarika niko bongo Hey shori umeiva na dae kukupakua Naono imekua na seku kusubua Twende tour, wone dunia Joshu kuwe picha mitandaona takujua Mindo teacher, nitakuchapa unahoma ukujamaliza Fanya haraka, mindo pastor, ni pesa daka Kuna misa kukesha na ofa ka unataka
Toto si toto meiva, simple and fresh barida Sisemi visango mishinda, but kuna venye babe unachachisha Toto si toto meiva, simple and fresh barida Sisemi visango mishinda, but Kuna venye babe unachachisha Kuna venye babe unachachisha
In my head, in my heart Oh and I know that you got me You tap me on, inapo kona Oh and I know that you love me Nakupenda sana Give me a lover Me and you, nothing no other You the only one, baby, can you believe that? Whatever me, no give up Oh, I Girl, forgive me, nina poko Me ready kwenda kwa wazazi, me kupoza Nitaji mwingine peke unatoza Obaki na mi, ata vyombo, nita oi Me nawe Me nawe Me know it.
Me know it.
Me know it. Me know it. Oh. Me know it. Me know it.
Oh, I know. When you love, kuna panda na kushuka, baby, let go. Take me slow, oh. Ata nina poko susu chuna, baby, let me know. Ooh, they wonder, not knowing how come you ended up with me. They didn't want to ponder, it is in a kitchen bona bada upon me. Yeah, you they make me go pose. And I put my rod in the doze. Oh, you kiss me on toes. Funga milango sing to doze. Girl, forgive me, nina poko. You ready when the call doesn't make a pose. Like the monkey never gonna
go. DJ Bunty.
Mapenzi wawili watatu wakiongezeka sopoa. Menshika kili na mwili mzima umenikomoa. Haya naga siri hata uyaficha yatajitoa. Leo nakiri nikuonapo moyo wangu napoa. Support it from your mama, support it from your mama. I got your eyes from your papa, got your eyes from your papa. See your siri mi nimekufili kwa sumeni kili woman. Dakika mbili umeniathiri siwezi subiri. I just wanna take you home. I just wanna take you home with me. I just wanna take you home. Oh. I just wanna take you home with me.
Unaniona malaya. Too much insecurities, Too much insecurities. You gon' kill me.
Bora nijipende mwenyewe.
Try loving somebody but it's not working. Oh no. Every time I fall in love, when I this and that happening, nobody is serious, that's bad. Weka kinyoti kwenye glasi, now take a shot, one for freedom. Kauna kinyoti, take a shot. No love, no stress, no love, no stress.
Take a
shot,
take a shot, take a shot, take a shot, take a shot, take a shot, take a shot, take a shot, take a shot, take fall in love, nikupeleke bundu kwetu kwa mama, kajifunze kupika kuni somaka, zile swagaza kwa pozote wanava, hato ziweza, woman I love you. Mundo wakiteteta, na ami nyuma nyuma najeka, kongonya ni bebe, anirudishe utotoni. Mundo wakiteteta, na ami nyuma nyuma najeka, kongonya ni bebe, anirudishe utotoni. Tukilala watu na nikaba kaba, unavyolala ukichora saba, unanikumbusha vya kibaba baba. Nikikushika hukume vimbasi haba. Tukilala watu na nikaba kaba, unavyolala ukichora saba, unanikumbusha vya kibaba baba. Ninapokosa mpenzi wangu, inabidi univumilie, sije nikiwa kwa na machangu. A baby, a baby, eh. Mwendo wakiteteta, na mimi nyuma nyuma najeka, kongonya ni bebe pa, anirudishe utotoni. Mwendo wakiteteta, na mimi nyuma nyuma najeka, kongonya ni bebe pa, anirudishe utotoni.
Maradhi ya moyo yamekwisha.
Kiki. Mtendo ametenda kitenda wili. Spika katika ndo jenge mwili. Kamili kado, minko kamilina. Nikitema doba jua isha kwa injili. Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa, ringa, shadow mado. Uku umesota ama uku enado.
Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa, ringa, shadow mado. Uku umesota ama uku enado.
Let's tease, mkono kwa kiuno. Dondosa, angusha kajudo. Kichwa juu, tete meka kiasi. Tata, tete, meka kiasi. Unakapua, hop, mina kapua. Dai whoop, mina kohoa. Dada, why missa, cola dance with her. Tuna shake hands, kino tunachomoa. Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa, ringa, shadow mado. Uku umesota ama uku enado.
Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa, ringa, shadow mado.
Shadow mado, shadow mado, shadow mado. Ringa ringa, shadow mado. Uku umesota ama uku enado.
Ringa, dance, shadow mado. Shadow mado, shadow mado. Ringa ringa, shadow mado.
DJ Bunduki.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shonga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Vijune.
Oh yeah. Basi mkomo ni malize.
Vijune.
Alright. Basi mfilisi malize.
Vijune.
Basi mkomo ni malize.
Vijune.
Alright. Basi mfilisi malize.
Make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to copy. Bye bye. Mapenzi shamba, kuyapande, kuyavune. Kibana we, mapenzi kulishan, nilishe.
Sema wani pokong, 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 nyoko. Kama mzigo uko soko, 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 soko. Sema, acha longo longo.
Isi yiri hirit, isi yiri hirit.
Acha foka foko, foko foko, foko. Lazima toboke mito boko, boko boko, boko. Mwenyewe mija kwenye mboko, boko mboko, boko.
Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Kwazo kwazo bala, tumia rangi nyekundu maka uandike. Natamani isinge kuwa karatasi tu, hata kalamu mekua nayo. Ujaze jaze kote kwenye vinafasi ju, maneno yako ananipa moyo. Kasuku wangu, ehehe, kasuku, manana, kasuku wangu. Niko pashimo unitemele, kasuku wangu, ehehe. kuwa karatasi tu, hata kalamu nakuwa nayo. Kujaze jaze kote kwenye vina fasi tu, maneno yako ananipa moyo. Kasukuwa
piga mboka manze kukufuata siwezi choka usini chore tu ya kusota naona unajidai unaona misikai unaona sultan misify kiasi nimesota sina ganji lakini mitajiri wa mapenzi sina pesa ule polo spina lakini mami nitakupikia sina pesa ya kahawa hapo java lakini kose wetu tutakula sponsor na tesa lakini afiki akikuja na pesa unakutia miti akipiga simu unasema I'm busy akiulizo uko wapi unasema ina meeting meeting wapi meeting 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 okwonkwo
Kama maji tutakata tujivinjari bebe hatu wajipa wenyewe Napendo na vyo pinda, pinda, pinda mugongo Unani mali za sheri Kodi ulivo jaza, jaza, jaza mutoto O mashoga ma baby Kisema go, 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 lo, go, go, lo, baby Wenenda paka chini, chini, chini Nenda paka chini, chini, chini Tenda wakisha moto, 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 to, baby Kasi badaye kwa tini, tini Chini, chini, chini Leo mpaka kokoriko, koriko Kokoriko, koriko 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 Let's get high, tusijipi mie, situnye tulewe Baby walai, navyo kupenda mie, ukianguka kubebe Nikisema go, 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 lo, go, go, lo, baby Wenenda paka chini, 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 chenda paka chini, chini, chini Tenda wakisha moto, 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 to, baby Kasi badaye kwa tini, tini, tini Wenenda paka chini, chini, chini Paka kokoriko, kokoriko Kokoriko, kokoriko Paka kokoriko, kokoriko
It's DJ
Bundy Unavyo walk, unavyo talk Mi mwenzako na niumiza Nona miujiza Niko kwenye giza Unavyo smile, unavyo shine Moyo wangu notatiza Ninajuliza Ninguvuza giza Mahaba kama mumbei Unanipa sana paka siongei Tunde Dubai Tukale bagana pizza Mahaba kama mumbei Unanipa sana paka siongei Vakashe tunde Dubai Tukale bagana pizza
artist right now. Come on, come on. Mtoto wa nyanya. Beautiful, playing right here. Live on the street vibe. Number one in town. Come on, see what?
Tukumbukane nitalipa boda boda achana mwendo kasi usijivane bane. Ewe binti maringo sijui wanisikia pendo lako nicheze bingo wenda nikajishindia mwezako bado nko singo pendo limenichachia uwezuka niwe tingo nyoyo iwe abiria nafsi unainyongonyeza na isila moyo shambulio fanye chipsi chombeza yapo mionje onje wazio penzi linanilegeza sono na sono eti lini utapata nafasi
sono na sono
oh baby oyo nambie basi
sono na
nafsi nyonge naishi kwa wasiwasi
sono na sono
beba wangu moyo mwepesi kakarakasi
sono na sono
Wino, wakaramu ya penzi langu Chimba shimo, unizike kabla ya siku yangu Hakuna sejua, matatizo ya moyo ukipenda Unanifanya mwana sesere kunichezesha Mimuoga machosoni, sijeshikwa na kwikwi kima sihara Sema, niandae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara Nafsi unainyongonyeza Na hisi la moyo shambulio Nifanya chipsi chombeza Japo unionje onje mwenzio Penzi linanilegeza
Sonona, sonona
Eti, kini utapata nafasi
Sonona, sonona
Oh baby, oyo, nambie basi
Sonona,
nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi
Sonona,
Beba wangu moyo Mwepesi kakaratasi
Sonona, sonona
Uje, uje, uje baby
Uje,
uje Mombasa wakuone Uje,
uje,
uje tale
Uje,
uje Nairobi wakuone
Uje,
uje,
uje baby Uje, Dar es Salaam wakuone Uje, uje baby 001 ya kuone
Right.
Girl, I like the way you ginger me For your love I will do anything Sweet, sweet, sweet lariki For your love I will do anything Such kind of love Minapata kwako tu I'm drunk in love Moyo wangu na feel Kwamba ni wewe tu For your love I will do anything
My fantasy Nime falling deep You hide me like ecstasy Let me love you properly, girl You are my fantasy Nime falling deep You hide me like ecstasy Girl, I wanna love you properly
You too hot to handle, but I can't handle you You make bad man feel special Ma upendo, nitakupa kwa wingi to You make bad man feel special
Namaste, be my lariki Be my lariki Namaste, be my lariki Lariki Namaste, be my lariki My lariki, namaste, be my lariki, lariki, oh lariki. Lariki, oh lariki.
the way you belly dance, baby girl, no me na penda. Kitovu cha kuzama hapo ndo na penda. Cause you calm me down, be my ride or die. It's you that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Gumushola nika walai, benzi ya lifichiki, maneno ya nibubujika. Inasema na kupenda walai. My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Me falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. My upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my
lariki.
Koni mimi kwingine siwezi. Tiseme mimi na baki bubu mshawe crazy. Nikikuna sishikiki, yeah. Na baki zube na we. Ata kukula minakula na we. Baby na mini. Sababu si uchizi buo. Nikupendwa, nimependwa na we. Na mamangu wakiniuliza tu, I'm gonna tell her why I love you boo. Baba chikumala. Na mrea mfune nyama. Kala kuhenza na taratibu si haraka. Na kuhenza dede, don't need to kule, I love you. Na kuhenza dede, don't need to kule, I love you. Nipekeche, 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 shike popote na potaka kilele ninifike mwenza kwa itapatapa nipe nikupe paka pani tanogewa simu sishushe kama penzi tukolea mwenza kufunu mapenzi kutenwa siwezi shapata kudekea na sitashiki ukichiti na juwa mpenzi we wangu taregea sababu si uchizi buo nikupendwa nimependwa na we na mamangu wakiniuliza tu I'm gonna tell her why I love you boo baba chikumala na mrea mfune nyama itakala kuhenza na taratibu si haraka na kuhenza dede tell me to kule I love you na kuhenza dede.
I don't feel like I'm in love again. Same shit over and over again. I am a pezzi me a mini chosha. Upenda tena mini kuji chosha. Pass me the weed, I wanna get high. Stress free, I wanna feel high. Naisi pezzi mini mini tocha. Upenda tena mina sema tocha.
What I'm feeling now. Everybody knows what I'm feeling now. It's deepening in my heart what I'm feeling now. It's killing me inside what I'm feeling now. What I'm
Masa
feeling
Uti now. Kenyan boy right now. Now, come on.
Everybody knows what I'm
talking
feeling
about
now.
Feeling. It's very best. Playing right here. It's too fine. Mombasa Bomba. Keep me right here. Masa Uti. For you, come on.
But what I'm feeling now, I'm scared to be low. Safari pezi meishi anjiani. Naisi kama vile nipo bizani.
My stress, na mauango. Cause I don't wanna be like before. This life thing we living you low.
One man army, I've been surviving lonely. Fighting for just this loving. It got me tripping. Let me tell you my story. Let me tell you my story.
Yani yote nilopitia. Siyo kwamba mina jutia. Ayo yote siku dania. Kama miyange nifikia. Yale yote nilopitia. Siyo kwamba mina jutia. Ayo yote siku dania. Kama miyange nifikia.
What I'm feeling now.
Everybody knows what I'm feeling now. It's deep in my heart, what I'm feeling now. It's killing me inside, what I'm feeling now. What I'm feeling now. I know too low, I was in low. But what I'm feeling now, I'm scared to be low. Safari ya pezi meishi ya njiani. Na isi kama vile nipo gizani.
Stars Entertainment.
Binyuka binyuka basi soko. Binyuka binyuka isoko soko.
Maria ni kuonga mahela mahela mahela. Nipeleke mpera pera. Maria baby wantara mera mera mera.
Nionyeshe makeke. Minataka hiyo dede. Popote ni kukamata. Ulimi pake mati. Minataka leo ujibambi. Mesonga ni kupakate. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inaboma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do mi kokonati
soko to.
Ikune kama nazi
soko to.
Ikaze kama nati
soko to soko to soko to soko soko.
Baby do mi kokonati
soko to.
Ikune kama nazi
soko to.
Ikaze kama nati
soko to soko to soko to soko soko.
Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
It's DJ Bunduki. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talent. It's DJ Bunduki.
Kukucha tu nimeamka na kuwaza we. Usiku nikilala na kuota we. Fuba lako kali lanifanya nipagawe. Maisha yangu tu ndio nataka kuona we. Mwezio, life ngumu, siyo masi hora. Siwezi kula, siwezi kulala. Fanya urudi, sinitoa kafara. Wendo mganga, wakunipa dawa. Itaka pili pili, dame nishinda makali. Rudi nyumbani tafadhali, naomba mjali. Sameta marambili kodho full hali. Rudi nyumbani tafadhali, naomba ujalie. Natia uruma mwenzako, natia uruma natia uruma, ebu fanya urudi mapema natia uruma.
Fanya ima, twende Kongo au twende Ghana. Popote pale twakuomba msama. Mbona unanitesa sana, kosa langu kukupenda ama? Au unajisumbua sana, pengine wewe ushapata bwana unanitesa. Hunifikiri, kujanweka kwa akili. Mana so kujibu meseji tu, ata simu au nipigi. Sio ni dariri, unanikatili mimi.
Tumevuruga ubongo na utoki
akili. Tumetoka mbali.
Siamini kana nyacha kweli. Nisame pate afadhali. Bila wewe mimi nitafeli.
Natia huruma mweza ko, natia huruma. Natia huruma mbufanya urudi mapema.
Baby, nikukumbushe kitu ila usikasirike. Siku ulio muonga mdogo wangu pipi ili uniteke. Vile alivoniambia nilicheka nusra nidondoke. Kwanini hukujamini mwenyewe?
Unaona baby, na yaleta mwenyewe. Wala sikatai, kweli lijigonga na wewe. Vile vitu vya watoto ni lazima apewe. Hayo mengine sijamwambia bwana kakuongopea.
Mbona siku iliyofuata ulituma ujumbe mfupi kuwaje salamu nimezipata?
Hata hilo nalo mimi nakataa. Ukumbuki na wewe ulinikonyeza pale kwa muza maga.
Basi aishe.
Tuendelee mama.
Ngoja
nikueleze leo tatoka na wewe tukajikumbushe enzi zetu.
Basho I love you to baby to the sun. Kale kamchezo kalinifanya kupende pende.
Nataka nikuonyeshe kwangu mahaba ndiyo kwao.
Okay baby, tuendeleta hauzi ama kwenye ufukwe. Usinipeleke chimbo la kishamba na mwera tukashikwe bure.
Oh no, itulize nafsi. Leo juu yangu siwe na wasiwasi. Nitakunusha juisi ya mananasi. Kama kwenye mudi pande na farasi.
Mimi sinaga wasiwasi. Nimetulia kama swara kwenye nyasi. Tuarekishe mide nenda kasi. Mbona unacheka ina mana ndiyo basi. Hatuende. Basi yaishe.
Tuendele mama.
Ebu nipishe.
Ngoja nikueleze leo nitatoka na wewe tukajikumbushe enzi zetu.
Basho I love you to baby to the
sun.
Kenda wangu tulia, usije ukajipa kiwewe. Na kushughulikia japo mtapata nielewe. Hapa nilipo yapo masaibu na chikaza. Bila malipo upendo wako nipe bure. Mwingine bora zaidi yako sijapata mimi. No. Nimetembea nimefika mwisho sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie. Na kamari kesi achana iwe. Bora ukinivumilia mi na imani tutafika we.
Sugar, spice and sherry. Halina mali unipende mie. Kama ni
kesi ya chana iwe. Bora ukini vumilia mi na imani tutafika.
This is DJ Bunduki. For more party mixtapes, follow the Facebook and Instagram, DJ Bunduki.
Mama been down and break your back. You wanna talk you like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani.
Wengine ni daraja so makasi. Mama kiuno chako, ulavo kizungushe kama pula. Namba kina kutamani. Na wewe, ushajua nia yangu. Ndo mano na jishehu na makusudi. Miniko hapa kwa jili yako. Hapa likuwa sikai, hadi nikakona. Mama, niko hapa kwa jili yako. Hapa likuwa sikai, hadi nikakona. Ujapo kidogo, japo kidogo.
Oh mama, break it down.
Ujapo kidogo, japo kidogo. Japo kidogo, mama, japo kidogo.
Oh mama, break it down.
Ujapo kidogo, japo kidogo.
OG. Hey, shorty, let me holler at you for a minute.
Unanipanisha spin. Sielewi mbona unakuwa mkali nikitupa lugha. Utazungusha makali. Kuzo mwenye unanitaka tunafurahi kila napokuza.
Ini criminal tena. Umenifanya nasema. Toto la Nairobi si uko hodari. Umeniwacha na hema. Ini criminal tena. Umenifanya nasema. Toto la Nairobi si uko hodari. Umeniwacha na hema.
Hakuna naye sema unifai. Umekawasha utadhani ni ngwai.
Ona
sasa ni mbona ukatai. Si wawili tunaendana walai.
Ona
ujapo kidogo.
DJ Bunduki.
Nashinda niku move on, move on. Yeah. Ninashinda kuku follow you, yeah, yeah. You're such a pretty girl. Don't mind a del wanipa fever, yeah, yeah. Nachoona vi picha, picha. Kwa Insta, Insta, mana kwa Twitter, yeah, yeah. You make things harder for me. Nakihisi mi vibaya for real. Yeah, Elu ungedanganya basi. Ufiki unanipea. Kuliko mimi kunigasi. Imishindwa misare. Minakisha kokoriko. Kokoriko po. Minakisha kokoriko.
Check out my sauti right now. Dogo Richie. Talking about diet number one. Say what, come on. Here, tell us who you're watching us from. The street vibe.
See what?
2024 is a year. Listen. Check it now. Come on, come on. Let's go.
Nifanya, minione hakuna mzuri kama we. Hakuna kama we. Masioni wako kufanana. Uzuri wako wakipeke. Yani wakipeke. Oh mama.
Kama malaika, shuka mini kupake. Mama, njebe ikishika. Tujifunike duve. Mama,
ukinipa pale. Shware, shore, nipe pale pale pale.
I'm going in very high.
DJ Bunduki.
trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah, 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 yeah. Inachoniumiza miro ni kauli zako kwamba hutoniacha. Oh, 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 oh. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Hey, yeah, hey, hey, yeah. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako, yeah. Why me? Yeah, 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 yeah. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost, meni choka unipendi mi. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizwa moyo wangu, nimechoka, nimechoka. Nimechoka, umizo moyo wangu.
This is DJ Bunduki on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki.
He used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me. Bara ya muda ukabadilika nikawa siku elemi. Uwezi piga, uwezi texti. Labda utume, please call me. Kama ulinichoka, si ungesema. Kaweka upendo wangu ona dilema. Ama kweli, akufukuzae hakwambi toka. Why did you have to give it a silent approval? Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost, meni choka unipendi mi. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka.
Ele superstars,
umizo moyo wangu.
Party mixtapes. Follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki.
When my foot touch and it bagas, man a pencil up or down. So many kosha wapambe wanyamas. Umeni shika moyoni. Tena kwa kila kitu, oh my. Umesha zipa woman. Pale walipochana, oh my. Ndo mana kwako mina deka. When ya sali minyuki, acha nikungate ngate. Hata ni kupe polisi ruki, na usiku ni kuote. Nataka leo tuwake, Stella. Mabusu wazarani, Stella. Waku wakunywa tuwakunwe, Stella. Tujipambe, tujipambe, Stella. Nataka leo tuwake, Stella. Mabusu wazarani, Stella. Waku wakunywa tuwakunwe, Stella. Tujipambe, tujipambe.
Una mashindano nami.
Yeah, yeah.
Yani siku
yeah. Hey, una
na miaka bachi yangu mingi na kwambia kitu na ntingisha kichwa hivi. I'm not saying that you acting silly, I'm just saying we mtoto menishinda akili.
Every day ni masomo, kwani wewe wadhani siku chui? Why do you pretend to be good na uko inje ni vituko unadu?
Atunajua nini shana? Yangu ni kionyo.
Check them out, come on.
Kwanza hawa janana na konga.
Talking about Chanariha Evans right now, say
let me enjoy life, I wanna chill and vibe with them boys. Let me enjoy life.
Youngest artist in Mombasa, the very best, say
he won't even mean I die. He won't even mean I die.
Party right here, the street vibe. Number one in town. See what, see what.
Maisha yangu ni yako. Si mzae, si mkoro.
Alongside Bootross.
Sijasema maisha yangu ni yako. Si mzae, si mkoro ni yako.
Hivyo ndivyo mimi nadai. Hivyo ndivyo mimi nadai na maisha si ni yangu.
Mimi nadeka private jet na sabriani. Comfort fast na kijeko diani. Stress brokenness yoni mbogia tujuwani. Bile hizo crocs na yosutia zipatani. Hey.
For more party mixtapes,
za uliungwa juu yangu ndo maana nakuangaikia hata kidogo nachopata ni cha kwako baby usinivunje moyo chakula kishuki usipokona mabebi la kwako nalana kiapo baby wangu ndeshi nawe oga litoto sifulizi kimoko tonge zote zitakuchora. Tena kwa ukali wako umeliteka ili jimbo penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu vile unajishuku dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu roho zao za majungu dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
Single, sina mshiko, sina bingo, sina mtoto, niko single mwenzenu.
Kama kuna mtoto,
aku single,
just let me know,
niko single. Yes, I want somebody to love me, yeah. Sina ni kama ntabaki hivi, mana, ata minapenda vibaya, tena sana.
I'm crazy.
Mwambieni atakaye kuja kwangu
I'm crazy.
Na sio ni kama nitabadilika
I'm crazy.
I'm crazy in love
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Kuna mambo mengi wamenita mimi na sijali. Nishaitwa cheesy fresh na una kama niko busy na mengi. Sana mimi sio mlevi lakini penda nita kwa jizi kinomana.
Sina ni kama ntabaki hivi
mana ata mina penda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Mwamieni atakaye kuja kwangu
I'm crazy.
Na sio ni kama ntabadilika
I'm crazy.
Dookie
Vicky Bundes
Pengo ni Barak Uwe maskini
kubwa furaha na amani. Pendwa ni kwa neema, kuna walojaliwa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako nashikamana hivyo. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Chaleo mumuone, baby wangu know you, know you, know you, know you. Inaweka na mapicha mitandaoni mumuone, baby wangu know you, know you, know you, know you.
Nimeona wengine siwataki baby, na kutaka wewe. Nakupenda wewe. Oh,
hey. Hi, urembo uko hai, ukiongeza makeup uta multiply. Why my mwanza gonna die, ulivo mzuri na kuwa walai. I don't lie.
Niamini baby, mimi ni wako, wako na shikamana hivyo. Niamini baby, siache penda levyo.
Asante, asante kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante.
Tio mio,
it's DJ Bunduki.
Joe turn the right, baby turn the left. Kuja katikati, baby swing side to side.
True love, true love, do it. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say breathe, bang, I'm loving your ranking. Janja Nakita kicking this him God. God just know that it's nothing. Rather I am my pains in a trusting woman. Woman, woman. She be my woman, woman, woman.
Mixtapes. Follow me on Twitter and Instagram. DJ Bunduki.
I know you love me. I know you like me. Baby, I know you want me. So let me put a ring on your finger. Yeah. I say, woman, woman.
Maradio na runinga nikaonekana kuwa bingwa ila wapi bado nikashauriwa kwenda Pemba umezima moto kwenye kinga yote kwa kufunga na kuomba ila wapi bado maneno ya kukatisha tamaa utena vuma ila nalala njaa kasuku alotumwa na cha leo yuko wapi amokwe superstar uwapo walonshika mkono gavana jo kakangu kipenzi kets na susumila maneno na minogono kazeni ro msijali kwenye msiki kuna madila na yuwa nonitua kwenye zege atanipandisha ndege maisha ni atua ya pola usege mnege ila mungu ni bebe inatuma barua kwa ndugu zangu walodhani ndo tayari nimetoboa bado zina nirarua shida zangu maisha kwenye safari siyo poa bado ningali natembea bado sijichuka nelekea mimi bado pole pole na chechemea bado wow 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 bado ningali natembea bado sijichuka nelekea mimi bado pole pole na chechemea bado wow wow wow
hata session imepata man ile kimungu mungu bado lipi bado kavu yani kiuchungu chungu labda ni gundu au kisa labda ni ngumu labda humu napopita sipati majukumu nakuza talanta mkwapi ama ndo story ya kujuana au naandika sana au nataka nisiwaimbie vya maana kuroga nimeshindwa muziki na ndumbo na lana au nifanye kiki ndio niweze kujulikana hapana leo watuma dichelea kurudi shoka jakata gogo japo nimetumia juhudi saa zingine inanishia mpaka mudi shafikiria kuiacha ili niende kuitafuta kazi sikutaka kuamini kusikika dijiji kuu mambo na connection na promotions iko juu hivi mpaka lini tunakosa wekezaji na kulala njana kutofaidika na hichi kipaji
wingi wa masikitiko omba omba kwetu sisi ni mwiko aye abu hasa haukiko ndoka toto kapate kasisi muko hivi ya makweli keyo keneti mamu unagwezika moyo unatabasamu ya puriziki na batu veja kwa zamu ila kile kikulacho ndugu wa damu kukatoka tuwa mapanga kufungwa nyororo ila yote naridhia sio ni dalili za mwanga ila giza totoro asubuhi imekaribia ninatuma barua kwa ndugu zangu walodhani ndo tayari nimetoboa bado zinanirarua shida zangu maisha kwenye safari sio poa bado ningali natembea bado sijichuka nelekea mimi bado pole pole nachechemea
it's DJ Bunduki
Mashallah, mbona kama umeshushwa toka bustani ya Eden kishuna shuna baby lo zimefungwa na nyongeza ya tende
yo sexy kutu mama inaniumiza dakaro inanitatiza ninge kwa na mbodi wa dhahabu ninge kutunza nikamaliza na yomi
yo mama
wame nyoka manona waburuza
beautiful it's a brand new chill playing right now this is the street vibe number one in town come on
nikitiza magabodi limesimama uzuri wako haupimiki gharama kufana
Big up Sheep Comedia. The very best. Somebody.
Wento to many many
kamata
u many many
kamata
u many many
kamata
u many many
kamata
wento to many many
kamata
kamata u many many
kamata
u many many
kamata
kamata
Digi venye unaleta bala Na digi digi unanidai Na digi digi unajua mina kudai Aki 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 walai Natoa nguvu yangu toka supu ya kweza Chief chef aki walai Na kumarinate ni kukule walai Anaringa, anaringa Anaringa ringa Anaringa, anaringa Anaringa, anaringa Your heart On my chest, imepandisha temperature. Your thighs. On my legs, imepandisha temperature. Freaky Friday kwa pijote ya sunset. Freaky Sunday kwa pijote ya Friday. Kuna chat GPT ya malele. AI inasema kuna
bae. Umeni kamata.
Kama.
Umeni meni.
Kamata.
Kama.
Umeni meni.
Kamata.
Kama.
Umeni meni.
Kamata.
Wento. Wento meni meni.
Kamata.
Kama.
It's DJ Bunduki.
Sawa mama,
maisha
ya
si bume, bume,
ndo
mtakuelewa.
Kwipata
panda mpaka take Mungu.
Naelewa kweli huwezi kupata chochote mpaka ukupatie Mungu. Bila juhudi zako jewe utalipata jefungu.
Unaniona mikuwa spendi kazi, mimi ndo kichwa cha familia. Kuangaika popote mimi niko radhi, baby nitapata vumilia.
Siuende Uarabuni ukajaribu bahati yako mwenzangu. Mazonge ya vizuizi ubishi wako wauvunja moyo wangu.
Kwa hakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote, na ujanja wao wote, pesa wanazimaliza madem zote.
Basi kawewe nyumbani nami nitoke nikangaike. Mwanamume unapenda ushindani, nami nifanyeje mtoto kike.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha.
Usinifanye hivyo.
Nataka ujitume.
Nitajituma.